Karibu karibu wana wa Masiwa, karibu karibu wana wa Masiwa, sisi waridati ashi dunia ni jitihadi rifanya wakomorike wazima.
Karibu karibu wana wa Masiwa, karibu karibu wana wa Masiwa, sisi waridati ashi dunia ni jitihadi rifanya wakomorike wazima.
Hawinjiranzane waume na washe, hawinjiranzane waume na washe, mijiri parane rike nkonyonzi mansa buho rifanya wazifaidi ekomori.
Karibu karibu wana wa Masiwa, karibu karibu wana wa Masiwa, sisi waridati ashi dunia ni jitihadi rifanya wakomorike wazima.
Waridati leo risi mwambiani, waridati leo risi mwambiani, dimalende usoni vamoja no ulozi, tena rifanye hazi msomo wende usoni.
Karibu karibu wana wa Masiwa, karibu karibu wana wa Masiwa, sisi waridati ashi dunia ni jitihadi rifanya wakomorike wazima.
Haya shime,
shime.
Ewa Masiwa,
shime.
Ewa ridati,
shime.
Ewa limaji,
shime.
Eno walozi,
shime.
Ari parane,
shime.
Alewo shime,
shime.
Awaridati wahimite na shime leo,
na shime leo.
O waridati wahimi hafuraha leo,
hafuraha leo.
Ewaridati wahimi hawatwani leo,
hawatwani leo.
Ewaridati wahimi konyonzima leo,
konyonzima leo.
Hawatwani leo.